Alright. Man, I need the moment. Moments again. When you nesheshe, my benzi. One, siku wanaijua. Yenu meni koroga kishenzi. Gani umeni zingua. Umeni aja mwenye. Baby, wangu, minaomba unyelewe. Kosa ulikosa wewe, siyo langu, sasa mbona unite. Mapema ungesema, kwamba utaniaje, uende kwa mwingine. Uzuri ulikosa.